Toyo Studio Tamani, kede kabaruji amen e fulfulde.
Kede kabaruji amen e fulfulde altinere nay lewru mars hitano 2024 yambe sappo e jeedi jablike silma e chapan nay joy maison de la presse Bamako don lutino on kabaruji de kikin hande woni Alice Cisse Adjaratou Traoré kany wonto boggi jande to goddamto buytagol ndiyam wenu mum noddirta to fagibin kana wembina sanne yimbe lebe be kolliti wede so wala fuddabe ko fiya fewde majjo yimbe hewbe kany en kana jaba iwde jonde mu en bal seeda heddi hakkune amem e nyaloma 8 mars do woni nyaloma keenaado rewbe le bele adnar allandu o le journal amen nyaloma hande o ngaram andure hono rewbe le gombe le kreduji di wondire landirnde de do nyalo o do nyaloma dewle kewde kanyum ka an habbe fewde e lewru ramadan ga cangal yambereji di bamondirbe kanyum en wonti talaji di matata sakrabe hidi be don sembe kabaroji di mi jogani om kikede hande bismillah modom e hedaade dum yimbe ngombe bange wendu noddirta fagibin ana wada golleji kewdi hono demal kany ko nande mudum wayde natugo ndiyam le ondo nokku ka ana wembini be sanne du woni ana ono ko ana le cercle gundam le wi mabbe so wala fuddabere ko fiya fewde e majjum kutteje mudum an jaba sattude sanne sabi yimbe ngombe tonbe ana jaba wasude jaati hebude ko nyama ana way latal sababu du egginde yimbe le hewbe ngombe le ondo nokku yar nokku le godde e be ngada noddango fewde kanan hobe leedi amende fiya dabere ko way fu fewde e majjum fa keben famtare anni ko kedja amen gombe gondo gundam do woni kanko Almudu Mohammed Bangu hebanem do hendo festango Usman Ali Bouji
wendo fagibin nafa modo jogi bangal margal dabaji demal e awgal liqi beeli joy kawrata do wendo fagibin do itane hikande wendo nabay sanne dum woni ko habbi hore nawtortobe do hamma abakirin horaji walde federation union des producteurs de systeme fagibin
o tuddi fagibin
ko min ngaje pilti wendo fagibin do hikka ndiyan nata e mudun sanne me galali nokku mo golle jogaji bay wadede be ngoni le onokku wendo do nafa mudun an mawni amen sanne be darta e lam o fiya dabereji yalla ana faabo jamare nden e wi gollerde no dirtende office pour la mise en valeur du système fagibin sababuji mudun ana kewi do imadaraji pamadi Burema Sadu Ngoyba won directeur général OMVF
facteur climatique
kabar wailtagol wattu rafito boji kantidi fa yottade tiddugol laawi ndiyam di e golleji goddi don latto sababu falagol laawi fa ndiyam yotto le wenu ndu tiagal dun direction général OMVF holiti golleji kewdi ngadaadi dow ndu wendu do woni ko Almudu Mohammed Bangu hebeni si jotamani ciude gundam
sakrabe hedibe ono may tottude hakkilaji modon fuudo dido kabaruji do hello amen Facebook na do compte Twitter mo ndita no X nyaloma o war adnan waram yamminde nyaloma keena do rewbe lele adnar allandu jitti lewru mars ngarondo e hawra e lewru anu hawra aljumar so alla jabi hono fu rewbe ngombe le kreduji di wondi landinde o do nyaloma so yoga e mabbe kanyum en ka holiti weda anda feyi hodo woni faana we mars wobbe kanyum en du holiti weda na wondi wadde ko wayi fu fati o do nyaloma jabbironi fa keben famtare anni ko Halima yatara kanye kejabbe am ngombe le kreduji di hebani am do hendo festango Usman Nyali Bulji
Ewi madame Maiga Jane Dambele horaju association Alkaulu Bulu Yatra de Senay le region Gao le saha leydi meden di rewbe ana gonde wadde doga daraji do yambinde 8 mars
cette journée c'est une
men jambina o nyaloma mo min nyaajirta meden ceko hitande fu famin cioda disaji 8 mars nyande 8 mars men fu men borno kadle amen bale rewbe fu kawritan gollede humininde kabaruji rewbe mo wattan kadle 8 mars ka mi yata hawrude e yambrende mi yan lumo sotoyde jaaguji hedde rewbe to minya le region sa sini yogabe wala fuk andine o nyaloma yogabe ana gondi e lanindade yambereji o nyaloma fay etawede rafinde nagu ana wodi le onoko meden gondi e lanindade 8 mars ka tidal ngodudo yo batte rafinde nagu woni ko tamin yambinde dun no min jidiri min teddinan dabereji di kanan ko be leydi meden di kolliti di meden andine yambere 8 mars de ka min jambinta dun sanne min keddudo cuudi min teddin dabereji biyaade no min kibirta de nagu le wattu eden gonde wadde golleji tigol tigaje tagal kettal o to minyan do min lanindaaki julde 8 mars de ka min ñowi kadle amen 8 mars min ngadan yabbogol damal conseil cercle to du commandaw
facture la
mi cintidi wiide rewbe wombe le credit uji di dan mu ben ana mawni sanne do yirwere ne da ku e kebal leydi men di
fedde M5 RFP ana wondi e tiddalaji nawdi lo on to wakkati yimbele hewbe ju yimbe ne do fedde kanyu en ka banti hore mudum foda min fode bangal homo won latto laamotoro ne do fedde kana jeba fusude ne jaati le yaltugul makko goto pale de sport bo makko do yentere bettinde ardo ne do fedde du woni kanko premier ministre leedi amendi o holiti wiide civil en yoga fa yeto mangal pade en wondi wadde ko waawi fu yalla ana fusa fedde mabbe ne yoga yimbele mettabe bantube hore mudum yude ne do fedde ka hokki sars goto horeje gouvernement amen o jaati yalla an holli hod woni darne mudum le hem fa kebe famtaade kede ko mi hor kebe mu on jo hen fotinde joko lamido fedde de menodirta M5 RFP yude jonde mudum le lewru fevrier bittindo dum fuddiri le bindol chinangol jiltinangol do beme andeto yoga yimbel gombe de do fedde holiti wiide Abubakar Karamogo Trawole itama e jonde mudum goldo bindol gotol holiti wiide Almami Umaru Jara lontu tomo tafom ele de do darnde le ando watu goto joko ardido de do fedde be yoga e honorobe mudum em fotini dum yude darnde mudum yaltini communiqué mudum kanyundu mo holti le hem wiide sappo e didom e honorobe mudum kanyundu sindama premier ministre leedi amendi kany ardo fedde M5 RFP do woni shogel ko kala mayga hayfike yoga e be gonda e mudum kany mangal pat em yoga be wadde golleji bawdi latade sababu bunde inde mako yeso yimbel ardibe lam hakkunejo o yoga yimbel beedibe mako so juini ndedo fedde nardi kanko premier ministre o holita ko darde mako lehim be micintin mo wiide kambe woni chubbe ba mo so wadi mo ardo le ndedo fedde sarti balde tati mo nokki mo o an hani timude ele yonterani ko buri yimbe le teme didom be golleji mudum em nawri bangal demal wondi janginede ila nay lewru mars no bamako do dedo jandigaro wadde jonti didi ana windi ele imma daraje fa limto yimbe le demobe le leedi amendi nom holitiri wiide Haruna Sugana kanko woni ardo fedde mi nodirta institut national de la statistique le leedi amendi anni ko o wi Mohamed Baba kunta do festan Ousmane Ali Boudi.
Comme vous le savez, le Mali
on andirin do ni Mali kebal mudun ko buri hewdi fu ana fawi do demal fa kanan ko be leedi med en di ama dabreji lobbi do kabar yirwinde o golle an hani be keba famu ko wodi dun sabide handen men kawrintin do himbe jurube le region ngaji di yotade gallure bamako de fa kaltida do kabaru golleji ngadaadi do demal fa dukasen humini be golleji mudun wombe le nokkuji de jangine le region ngaji di fu danyan subabe himbe ujinaji njoyon woni yilotobe le leedi med en yalla andarta kabaruji ngodudi fuddude lewru avril warorundu arande e di dabreji yo famude ko wodi ko buri dubi noga joni golleji limto ngoji wadama do kabaru demal nenno sabe mudon be mili on kebi famu ko heewi wayli tagge
chose on changer
sijo tamani yo projet fondation irondel do mali do mo faba mudun ittira leyleede gouvernement Suède, Danemark, Suisse, Royaume-Uni, kanyum Union européenne et coopération espagnole.
Liyawtere amem zoom sur ñalama hande o min kalam hala dawle kapitede fewde e korka mo nodirta e bomanan kore sungalum makono Europe le hewbe kam en bammun yimbe le hewbe bammundirobe le on do wakkati ka ko hewe mu en fuso dewle mu en so hewe mu en fuso yambereji de ka jabbi ka tawa ana wondi fewde tiddalaji kewde am setu toure won ko habane en do hen kedde Ousmane Ali Boudi
le deugal habama de woni ko ngurdam jaati fuddata di wattuji weltare ana tagi toure watti yoga e wembere mami wa defude mboyri an kan jiyama tan mon deurgel nyande wiyama o defa mu wemba o muru wo tatteji fu fu bur kasen esi ko debbo ana woni hedde makko ana yewmo hono mami bibbe rewbe hewbe tawete le oti alla yogabe mabbe paman telefoji mabbe ana nodda fa keba wallobe no kalnirta dumbe no defirta e wi sede foji yogaji e dewle ngatede badale lewru korka boyata sabe mudun akilla mabbe be yombaybe warbe yardi mboyri gana warbe defude honna wawa hala en bi watti yoga ngari tan hejata fa ladda debbo suudu e kintine bibbe meden e rewbe taguji lubbi e kintinen be defude dum buri mojjide makko e galle mojjota le mudun
le lewru korka no studio tamani waran waytide wakkati mo journal ngaji mudun di yaltinte bande sappo e go'o lewru mars no dum woni altinere yaade alam journal ngaji amen di fu on baawi hedaade dum wakkati yambe sappo e jeegom dum timma wakkati yambe sappo e jetti journal ngaji amen yaltinte di bete di ka wakkati mudum waytitaake on baawi hedaade di bande wakkati yambe jetti yaade yokati yaade yambe jeena e su jabli ke cinema e chapantati studio tamani ana narda studio tamani ana yelono alsama en fu wada korka no mujiri sakirabe hedibe ando do mi kadde tay kabaruji amen di kinkide hande ngana hono andir do no do e seeda yewtere amen dana wodi lewru mars yo lewru kaynaado rewbel fewde on do wakkati ka mi nawre ke bangal rewbel le gondube fewde tiddalaji kewdi le nokkule to basiji wonde leedi amen di holtama wiide le hitane 2023 ko buri rewbel uynay teme didom chapan joyom e nayom woni egube ude jonde mu emle temdere fu e be mbara rewbel chapan joy e jeddom non holitiri wiide fedde modo kuma ni do development social de leedi amen di rewbel be kam en kana yidi jooda hala modo wada fewde jooda modo hala modo wada fewde e mabbe yalla kambe do e be keba holitide hodo woni darde mabbe yel le nyifugol basiji hono fu rewbe le gombe le kredoji di wondi wurdude hono fu rewbe le gombe le nukule to basiji satti wondi wurdude magazine amem nyalom hande o memi hala mudum lale tangara kan kejabe amem gombe le kredoji di landini anni ko mi Ousmane Nyali Boule mi fewno joham kireja warde masina no mi gonno to amen tone miɗe mbawan no hoore amen miɗe gaɗa gollewo jardin ɓiɓɓe leɗɗe ko heɓete jardin o e amen koye ɗum miɗe nawtorono ɗum ga ila mi joppi tom somi gaari masina ɗo ñande fuu tiɗɗala amen ɓuuri yarde yesso ko watte ɗom hono golle fuu heɓugol muɗum wona ko
on keɗɗe ke seedavo debbo goto egguɗo warde masina kultinɗo wiide pati inde muɗum haale wala fuu ko heddi e juuɗe makko saabi basiji ɗi wona kanko tan woni hono ley o tiɗɗalla rewɓe wonɓe menaka banyangara yuwaru kanyandu kuliti en hono burdi
wakati tobo huɗo tacceyammi le ladde to mi wara min yeeya ɗum bajangara ngale wakkati jom o min kaɗama fewi yaade suɓoyde ha ko jorɗo min ka wala fuu golle ko gaɗanmin ɗo kaaƴe mbutotonomin ɗum du mi haɗama wadde ɗum somin keeɓi balla ka ɗum welanmin min min jeeyowo client en hewɓe ana wara ɗo an ɗo kaddule ɓaleeje ɗe ɓe nardatamin min ɓornoɗe a ɓornike ɗe a hisata so a ɓornaki ɗe ɗu a hisata
dire ley e région Tumbudu min kawri ton e Aminata Haydara gonɗo e fedde centre des femmes de Dire o holliti en wiide saabe basiji ɗi rewɓe ngala walloɓe ɗum en kasen banggal almusaɗɗaji fa keɓa dara no golleji muɓen no jiɗiri
menaka koye ɓuuri yimɓen le egguɓe iwde jonde mum en uynaji capan joyi wonɗo ɓe iwi nokkule mabɓe ɗe saabi guidali fedde ne ɓe noddirta état islamique o grand sahara ɓe joppi fuu caggal mabɓe le hakkunde leydi ndi du ko yettoto gelle sappo e ɗiɗi fuu yimɓe muɗum eggi saabi tordaji mabɓe ɗi min juɓɓi ke ɗum yimɓelle mbaraɓe to no nawiri ɗi seeɗa fuji woni hen sukaɓe dewoyi hirsama
hoorejo fedde rewɓe wonɓe ley kereduji mali gonɗini haalaji Aminata ɗi e wi gundo kamisoko rewɓe wonɓe ley sahal e wuddu leydi meɗen ndi tampi sanne saabi basiji ɗi hoorejo nde fedde tindini wiide illa baasi o fuɗɗi laawi rewɓe keɓirata fu udde ke ley kereduji ɗi rewɓe mbawadde golleji guese e wi makko
rafi ndenagu o kutteje muɗum matama sanne ɗo golle ji amen ɗi gollidiɓe amen paɓotoɓe amen fuu witti laamu leydi ndi du ko wala le nokku o ko tordimin le cercle diré ɗo miɗe nada kanankoɓe leydi amen ndi gollidiɓe amen faabo rewɓele ɓele golleji mum en lattoɗi sababu waddande ɗum en kulleji ɗiɓe mbawi daranade hoore mabɓe ɓuuri fuu banggal golle jardin
le maraîchage
Fatima Maiga woni hoorejo fedde coalition des femmes leader nord sud et centre du Mali e wimakko o kabaru tampini rewɓe waɗi fa himɓe hewɓe egga ko ɓuuri hewde muɓende fuu yo rewɓe e sukaɓe
rewɓele ɓele golleji ko watta ko gurda mumen haɓɓi ɓuuri fuu demal soɓe kaɗamo wadde ɗum saabe rafi ndenagu o aɗa andi ɗum ka hunde fuu ɓuura ɗum tidde keɓe mabɓe ɓuytike sanne fa yoga e mabɓe ka le ñaloma hande o wala fuu ko ñaama woɓɓe kañum en ka eggi nokkule mumen jaati hotiri nokkule goɗɗe
hono hani waɗede fa ɗi tiɗallaji e rewɓe jogui leyɗe nokkuji keɓene jogala hoorejo fedde coalition des femmes leader nord sud et centre du Mali darti jondeji gaɗe dow faabugolle rewɓe yalla ko woni hakkillaji mabɓe ana kettine
yiɗi wadde noddago fewde e asimi goyta o laato ardo golle lattoɗo sababu hawrintinde jawdi gorori nawterede fa faabo ɓeɗo yimɓelle saabi faaba muya le himme yurmere wawa yoppirede pelle iwroɗe sellaɗe tan miɗe mili ñaloma hande o ɓiɓɓe leydi mali jooɗiɓe sella kañum en du wonko wawi faworade ɓeɗo yimɓe saabi gurdam ɓeɗo rewɓe e sukaɓe haala muɗum halte
ko laati fuu ɗe baale rewɓe fuu kuliti wiide wonko wondi e yaarude seeɗa banggal heɓugol ndenagu ley nokkuji mabɓe yogaje hoorejo fedde rewɓe wonɓe ley kreduji holliti wiide nokkuji kewɗe deƴere heɓama fa rewɓe e worɓe fuu puɗɗiti golleji guese